Jesus on the beat.
Madam, squeeze me, but not your poor. Madam, come, madam, go on a poor. Makaka safi kuwa makaka poor. Oh, ya corona, impasoto vai baraka. Mazusa duku, ongeza wowo. Chuchuzi vimbe, kapiri piri ho. Kila dem, squeeze na soma chuo. Tusome sana, mana limu fungu. Oh, ni fashion, yeah. Tunenda na fashion, yeah. Oh, ni fashion, yeah. Tunenda na fashion, tunenda na fashion. Unamdai kuna hela na isikilizia. Macho matatu sio na tulingishia. Kutolewa uti kula chipsi kuku. Nacha kipara mbele nyuma kiduku. My brother meni kutembea na vibegi. Wadada kutumia tishu badala ya pedi. Ki request moja na kuja group out. Shangaya na jiuza kakwambia na CEO. Mazusa duku ongeza wowo. Chuchu zivimbe kabiri piri ho. Kila dem squeeze na soma chuo. Tusome sana mana limu funguo. Oh ni fashion, yeah. Tunenda na fashion, yeah. Oh, ni fashion, yeah. Tunenda na fashion, tunenda na fashion. Siku mnaponana mama anaumwa. Kodi imeisha, gesi imekata. Luku imeisha, huna ananuna. My friend, jiongeze umeachwa. Yani unaweka kidogo tu anapiga kelele. Kutoa siti za nyuma kuliko za mbele. Asubuhi baby utaniachaje? Jio nakupenda ila ndafanyaje? Mazusa duku ongeza wowo. Chuchu zivimbe kabiri piri ho. Kila dem squeeze na soma chuo. Tusome sana mana limu funguo. Oh, ni fashion, yeah. Tunenda na fashion, yeah. Oh, ni fashion, yeah. Tunenda na fashion, tunenda na fashion.
Records.